make good music alive. Oh yeah.
Mapenzi yanaliza watu kila kona. Wengi wamejitumbika, mioyo yao lipochoma. Hawakupenda ila moyoni waliumia. Walishindwa kuvumilia. Hawakupenda ila moyoni waliumia. Walishindwa kuvumilia. Ndio maana mimi nasema spendi any conscious girl.
Wakuhofia maradhi.
Wanapenda kuloja na mchezo wa hatari sana.
Wanasema kwa ukazi.
Ndio maana mimi nasema spendi any conscious girl.
Wakuhofia maradhi.
Wanapenda kuloja na mchezo wa hatari sana.
Wanasema kwa ukazi.
Wasi koli love kwa mtoto any conscious bora nitulie. Kwanini nifunge ndoa leo kesho iwe ndoa kisha nafsi yutile. Siwezi koli love kwa mtoto any conscious bora nitulie. Kwanini nifunge ndoa leo kesho iwe ndoa kisha nafsi yutile. Bora nitulie.
Nilishapenda kwa mtoto kimakonda sifa nyingi nilimpatia. Alichotenda sikuamini kama ndoto moyo wangu aliutia roa. Nilishapenda kwa mtoto kimakonda sifa nyingi nilimpatia. Alichotenda sikuamini kama ndoto moyo aliutia roa. Ndivyo walivyo hao, hao, ndivyo walivyo hao, 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 ndivyo walivyo hao. How do you leave your house? How? Siwezi fall in love. Mina ona upumbavu. Bora ni uwe mpweke. Bora ni pate tap. Kwa kukosa love. Kuko na chumisho lete.
Siwezi fall in love. Naona upumbavu. Bora ni uwe mpweke. Bora ni pate tap. Kwa kukosa love. Kuko na chumisho lete. Yeah.
Back in time. Yeah, nahitaji mtoto classy mwaminifu kama Beyonce, when she move fantastic. Kiuno kama Royce, brain safi so nice. Macho Castara Thomas. Kama mwasita kubali kushike siri. Upendo ungekuwa open wa kumuoa ningemjua. Ila ni siri kama nywele za Samson uwezi jua. Mama alisema kesho kuwa uyaone na jione hata kama nikioa leo kesho nitalia. Ladies, this is the time of reality. We need a conscious woman, right?
She was the fall in love kwa mtoto ali conscious bora nitulie. Kwa nini nifunge ndoa leo kesho iwe ndoa kisha nafsi yutile. She was the fall in love kwa mtoto ali conscious bora nitulie. Kwa nini nifunge ndoa leo kesho iwe ndoa kisha nafsi yutile. Bora nitulie.
Kwale, ladies and bojilevi. And this is Team Video, Big Dad Family, Nico Razzo, Jimmy Daroxini. Hey, I got my boy Nyeo, Fuck Junior. Yeah, AJ Music, it's going down. Yeah, yeah. Hello.